Reka twongere dusubire mu ni mikro yanjye arifunze Jonathan. Mu kanya tumaze kumva indirimbo nziza ya Thomas ya Sankara Habyarimana, indirimbo Shabuka Shabuka Fata Umuheto Gwanira Ukuri. Nongere nshimire Sankara, nshimire kandi n'abatubwiye yuko ibyo twari tuvuga bitumvikanaga, dore ko mikro yarifunze, amakosa yari ayanjye. Shuti rero muduteze amatwi, murumva Radio Ishakwe, ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC. No munsi tukaba turi kuwa mbere tariki ya 31 Nyakanga umwaka wa 2017, dufite saa 9 z'amanywa n'iminota 7 isaha ya Washington DC, saa 3 z'ijoro n'iminota 7 isaha ya Kigali, Brussels na Paris, saa 2 z'ijoro n'iminota 8 isaha ya London. Tugiye kubagezaho ikiganiro hirya no hino muzajya mwumva buri wa mbere. Icyo kiganiro kizajya gita buri wa mbere, kikaba ari ikiganiro kigizwe ahanini n'inkuru ziba zavuzwe cyane mu cyumweru kirangiye, bisobanuye yuko muri iki cyumweru cyarangiye ejo, turi buganire kuri byinshi byakivuzwemo. Ikiganiro cy'uno munsi twagihaye inyito Paul Kagame mu ikinamico ryo kwiyamamaza rivanze no kubeshya no gusebanya. muri kino kiganiro mukaba muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Jonathan Musonera. Jonathan, iyo niba uriho nyumva nagira ngo ufate mikoro noneho irafunguye, noneho irafunguye, usuhuze inshuti za radio ishakwe, noneho rero dutangire ikiganiro.
Urakoze Bwana Joseph kumpa ijambo, mbanje nze ngushimire cyane nanone uyu mwanya mwiza wafasheho kugira ngo mitegure iki kiganiro tugiye kuganiriramo n'abakunzi bacu. Nkaba rero mbanje kugushimira kandi ngusuhuza, nkaba nsuhuje n'abadukurikiye bose, abakunzi bacu, abakunzi ba radio ishakwe, nkaba mbararitse nyine ngo baze tugume dutaramane muri ibi biganiro, twungurane ibitekerezo bigamije gushyira ukuri imbere no gufatanya muri uru rugendo rwo kugaragaza amabi yose yagiye akorwa, cyane cyane arimo akorwa n'agatsiko kayobowe na Paul Kagame mu ikinamico ry'ayo matora. N'ibindi ikinamico rye ni ryinshi kurivuga, ntabwo ryashira, ariko tuzaguma kugenda tugeza ku bakunzi bacu ko bigenda bikurikirana. Aba rero mbasuhuje mbifuriza amahoro n'imigisha y'Imana muri iki kiganiro. Murakoze Bwana Joseph.
Nikomera nawe Jonathan Musonera, nawe kandi ayo mahoro y'Imana abane nawe n'umuryango wawe nawe ukunda bose. Paul Kagame rero mu mucamake ya kino kiganiro, Paul Kagame akomeje kwiyubakuya mu ikinamico ryo kwiyamamariza ubuperezida, yo kubeshyira abaturage ko bamusabye guhindura itegeko nshinga. Irindi kinamico ryabaye twagiye twamagana. Gukoresha ibya leta n'umutungo utubutse FPR DMI yibye abanyarwanda ntabwo byigeze bimara Kagame ubwoba. Uroyukuntu atahwemye gukumira no gutoteza abo yikanga bose, ingero ni nyinshi murazizi, haba ba Victoire Ingabire Umuhoza, haba ndetse n'uriya mukobwa Rwigara, Diane Rwigara, n'abandi birumvikana, kuko yagiye afunga abantu benshi cyane yagiye yikanga, haba ku gihe cyaba twagira mu ngo atabashe gufunga akamwiba gusa, ariko haba na tanga n'urundi rwaba Dr. Nitegeka muri ya myaka y'ibihumbi bibiri. Mu yandi magambo rero, nibwo yaba yibyate yikanga buri gihe umuntu ufite kuba yamubangamira akamubuza kwiba, cyangwa se agatuma akamutera intugunda ituma yiba nyine adafite umutima uri hamwe. Mu rubuga yiberangamo wenyine muri kino gihe uruje, kubera ko nta challenge afite, nta mu by'ukuri afite imbere ye bo kumutera intugunda. Mu rubuga rero yiberangamo wenyine, Paul Kagame arabeshya rwose, bimwanga mu nda, ntiyifate neza, ntiyitonde, ntatekane, abeshya utitsa, akanasebanya ndetse akanasaba abambari be bava mu mashyaka ngo yitwa ko ngo ahanganye na FPR DMI, kandi mu by'ukuri yari amashyaka y'abambari, amashyaka y'abuhujwe, nabo bakajya mu rubuga rwo gusebanya bakamufasha. Muri urwo rubuga rwo gusebanya no afashijwemo nyine n'abo bambari be batokomoka muri ayo mashyaka yitwa ngo ahanganye na FPR ngo ari muri opposition, hari ukuntu nyine ingeso dusanzwe tuzi ya FPR DMI igaragaramo cyane, aho bahimba, aho bahimba ibigwi bya Kagame, bagahimba inenge zabo batishimiye, ndetse bakanandagaza bikomeye cyane, tuza kugarukaho. No mu mashyaka yari ahanganye na FPR DMI, ni ukuvuga amashyaka by'umwihariko amashyaka ari hanze, harimo naho iyo nenge ikomeye cyane yo gusebanya no kwandagazanya, bikaba bikomeje rwose kugora kuri bamwe bahoze muri za FPR DMI, bikaba bikomeje kubagora kuba bareka iyo ngeso yo gusebanya. Ibintu byatumye ndetse n'umuntu mu by'ukuri ubashyigikiye, umunyamakuru Didace Gasana, afata mikoro akagaya iyo ngeso yo gusebanya ikomeye, yo kwandagaza nta mpamvu zigaragara, nta n'inyungu mu by'ukuri uretse iz'ubutinde. Uwo rero Didas Gasana mu by'ukuri yunze mu ryacu Jonathan Musonerange ngira ngo rwose ubyibutse abari watwumva kuko ntagiye tutahwemye we nanjye na bagenzi bacu dufatanyije twagiye dufatanya haba mu ishyaka twahuzemo rya New RNC haba mu bufatanye bwacu na MN Nkubiri haba no mu ishyaka twashinze rihubumbya yombi no kuvuga ishakwe Rwanda Freedom Movement twamagana imikorere nk'iyongiyo kuko ntabwo ubutindi n'ubugome bwa Kagame bishobora gusimburwa cyangwa ngo bivurwe n'ubutindi n'ubugome bw'abahanganye nawe Jonathan rero Didas Gasana mu yandi magambo yunze mu ryacu ariko wenda mbere yo kugira ngo ugire icyo uvuga uwanamushyiraho Jonathan washyiraho Didas Gasana ngo kumva abatwumva nyine bakumva ibintu yavuze ukuntu yahise mu kiganiro cyahise tariki ya 28 za kuno kwezi kwa gatanu ushize ikiganiro cyari kiyobowe na Jean Paul Turayishimye akaba yari afite abatumirwa asanzwe akorana nabo ni ukuvuga Ali Abdul Karim na Epimark Ntamushobora muri icyo kiganiro rero baragikoze kigiye kumara hafi amasaha atatu Didas Gasana afata mikro arababwira ati rero ati rwose nabashimye ibyo mwavuze mu gice cya kabiri cya kino kiganiro atari ko mu cya mbere ati rwose ati ndi mwebwe nareka gusebanya kwandagaza umuntu kabone nubwo twaba afite inenge zitagira ingano ari umubisha ari umutindi akora amahano muri Repubulika yakaga y'igitugu ya Kagame aha ndavuga Nyiramongi Jeannette umugore wa Kagame atariko ati ni umubyeyi nta kumwandagaza singombwa muvuge ibintu ariko kujya mu buzima bwe bwite bwo kuvuga ngo sumubyara murefu ngo yari ikitso cya Habyarimana ndetse bagazaza kumwirukanaza mu Rwanda yakirwa na Matayo Ngirumpatse noneho nyuma yaho agiye kurongorwa na Kagame ngo wari wahuza abandi bageni ngo noneho akabona uwo ngo gusa ari wenyine yashobora kwigondera yamara kumurongora noneho ngo na murefu akava mu Rwanda noneho aho ngaho akajya kubutaha na nyina ndetse ngo intambara ikaba ibariyo ngo noneho bakaza kugaruka ngo ndetse ni ukuvuga murefu agashobora kuba ataragarutse ngo ibyo byose nyine ngo ni ubwoko bw'abagambanyi ngo kuko bakoranaga na Habyarimana ngo noneho nyuma yaho ndetse na nyina ngo konsesa nabo bakamuzanamo ntabwo twari tunazi n'izina rye ibyo bintu byo kujya mu miryango y'abantu ukavuga amazina nyuma yo kuba baravuze ngo abana batabyawe na Kagame babyawe na Gasani Eugene noneho bakaba bagiye kwa nyina wa Nyiramongi ngo witwa konsesa na se murefu ibyo bintu Jonathan twagiye tubyamagana reka tubanze twumve gato Gasana tubanze gutwumve gato Didas
Gasana ikimenya kuvuga hanze gatoya gatukeneye gashoboka nagira ngo basabe wenda muzasikirize akamutayimu nk'isaha ya mbere nuvaga discussion twagiyemo inagiyemo kuri njye nuvaga itari ngombwa ni kamizinga Didasi ushobora kuba nibeshye ariko nkanjye numvaga bitari ngombwa kugira ngo tugezeho umudamu ufite abana umubyeyi numvaga bitari ngombwa ngewe
Jonathan rero Gasana ati ibintu rwose byo kujya kwandagaza uriya muntu wabyaye ufite abana mukamwandagaza mukajya mu bintu bitari bya politiki mu by'ukuri bya mbere mu buzima bwe busanzwe akiri umukobwa ati ibyo bintu numvaga bitari ngombwa uburyo bwo kuvuga ko bigayitse Jonathan Jamurejyaho
urakoze mu ijambo reka nanone ngushimire kandi mu by'ukuri nshimire na Didas Gasana wabashije kunga mu ryacu mu gukebura abo bagenzi bacu muri uko gutana bakoresha kuri radio kutari gukwiye kuko ntabwo kuba kuri radio gusebanya izo ningeso za DMI kuko niyo nzira ikoresha mu gusebya bayi abatavuga rumwe na gatsiko ka Kagame, igakoresha mu kugenda basebya imiryango ngira ngo wagiye ubibona muri za exposer muri mu binyamakuru bya rushyashya, mu binyamakuru bitandukanye uko basebya abantu. Ntabwo rero muri opposition twari dukwiye kubaho natwe dufata umurongo wo kujya gusebanya ngo kubera ko Kagame ari umwicanyi, ari umuteye uko ateye n'umugore we, noneho tujye no mu buzima privé bwabo bwo kuvuga abantu n'abasambanyi n'iki. Ibyo ni ibintu mu by'ukuri twamaganye, kandi n'uyu munsi wa none tucyamagana kuko ni ingeso mbi, ni ingeso y'imico mibi ya DMI, ni ingeso itandukanye n'umuco nyarwanda, ni ingeso itandukanye no kubaha ababyeyi, na ni ingeso mu by'ukuri tudakwiye gushyigikira rwose. Nshimire cyane Didas Gasana nawe wabashije kunga mu ryacu kubakebura no kubabuza kujya bata umurongo we ibyo bakagombye kwigisha, bakajya kwigisha ibyo bintu byo by'abasambana, kuko ibyo ngibyo dayari nta nubwo abasambana nta usambanira mu muhanda cyangwa mu isoko nta uba yarabihagazeho, kandi nubwo waba waranabihagazeho nta mpamvu yo kubishyira kuri radio. Nibaza ko atari byo opposition cyangwa abanyarwanda bakeneye bishobora kudufasha kurwanya kariya gatsiko, kuko hari amabi gakorera abanyarwanda y'ubwicanyi, ubujura, ubugizi bwa nabi butandukanye no gusahura igihugu. Nibaza ko ari byo twakagombye kuguma kwamagana no kwerekana ubutiriganya n'ubutindi bwa Kagame n'ako gatsiko ke muri iri kinamico ry'amatora, no gukoresha abanyarwanda muri muzunga bakoza hirya no hino. Nkaba nanjye mu by'ukuri ntaranejejwe n'ibyo biganiro, kuko twese dufite ababyeyi, twese dufite imiryango, kandi nta utagira aho akosa cyangwa aho adatunganya mu mibereho y'umuntu, habamo byinshi. Ariko rero nanone mu buzima busanzwe bwite bw'umuntu bujyanye n'abana n'umugore, nibaza ko rwose tudakwiye kugwa mu mutego wa DMI. Ibyo rero mu by'ukuri ni ibintu byagiye bigaragara mu cyane cyane no kuva mu ishyamba mu gisirikare. DMI abo yagendaga ibasebya kugeza igihe bazanabica, barabanje kubandagaza hanze cyangwa se barabanje gukora uburyo bushoboka umugabo akamutanya n'umugore, bagabanza gushora ibibazo mu muryango, noneho nyuma hakabaho no kuzabahitana bakabura n'ubuzima cyangwa bakaburirwa irengero. Ibi rero ni ibintu dukwiye kwamagana, kuko twagumije tuvuga twerekana uko DMI yabaye opposition yabaye infiltre n'abantu ba DMI. Twagiye tubigaragaza tubivuga inshuro nyinshi, twerekana uko DMI yagiye ikoresha bamwe mu bari muri FPR cyangwa se bakoranaga na DMI mu gusenya opposition. None mu by'ukuri iyo urebye usanga ibyinshi mu byo FPR yifuzaga FPR DMI yarabigezeho mu gusenya mu by'ukuri opposition, noneho nabayifashije kugeza uyu munsi wa none bayifasha babizi cyangwa se harimo n'abayifasha batabizi kubwo guhimbarwa mu byo baba batazi. Ibyo binyoma byarabagiye bibagiraho ingaruka ku buryo ubu ngubu ahubwo aho bagatanze inyigisho zigaragaza ibyo basezeraniye abanyarwanda bari mu magambo yo gusebanya, cyangwa se babikora nkana bashaka kuyobya uburari ku bibazo ubu babazwa bijyanye n'ibyo babeshye mu by'ukuri badafitiye ibisubizo, cyane cyane ko muri ibyo binyoma turi buze no kureba mu mwanya ukurikira bamwe mu bari muri DMI cyangwa bari abakozi ba DMI bari infiltré bari bayiyinfiltré muri opposition bamwe bagiye basubira I Kigali harimo n'abasirikare maybe nabandi bari mu bungubu bashobora kuzagenda nibarangiza misiyo zabo ibyo twagiye nyine tubivuga kenshi twagiye tubiganira inshuro nyinshi gusa icyo opposition ikwiye kumenya nuko DMI n'uyu munsi wa none ifite amashami muri opposition nibatitonda cyangwa se ngo bafungure amaso batege n'amatwi bumve ukuri barebe ibimaze gukorwa ko ibyo ari byose ayo mashyaka azasenywa na DMI nk'uko yagiye ibikora mu bihe bishize ubu hagomba kubaho kwirinda gukomeye cyane mu mikoranire n'abantu bamwe na bamwe kugira ngo opposition ibashe kugera ku nshingano zayo ibashe kwiyubaka no gufatanya kandi ikaba ikwiye gufatanya ishingiye ku kuri ikava mu kinyoma kugira ngo ukuri kujye hanze ko nubwo kwagirwa kubabaza ariko ukuri ntabwo gupfa ahubwo kurakiza aba rero Joseph nawe gusubiza ijambo wenda iki cyiciro turi bukigereho uko hari byinshi bigaragara ko opposition ititonze yakongera gusenyuka kandi nk'uko mu myaka ibiri ishize cyangwa se itatu opposition yagiye isenywa na DMI n'udutsiko twa DMI na bamwe muri MRNDCD bayobotse Kagame nk'uko tumaze iminsi tubivuga mwagiye mubona nuko abo bana benshi bari abana b'abasirikare cyangwa se abantu bitwaga ko bari muri opposition hanze bamaze guhambira aribo barimo bamamaza Kagame ubu ngubu ibyo rero ni ya systeme tubabwira ya DMI ko opposition itonze n'ubu ngubu iri infiltré n'aba DMI bibwira opposition yibwira ngo n'abantu bari kumwe bari muri opposition
urakoze cyane Jonathan wakoze nk'uko bivuze turaza kugaruka kuri abo bantu bamaze iminsi basubira mu Rwanda ibihangayitse cyane bikaba ari abasirikare ngo bari begereye opposition bakagenda ku buryo budasobanutse ariko twebwe twumva tuzi neza twanagiye tunasobanura none ngo bakajyana amabanga yo muri opposition ngo bigakoraho abanyarwanda bandi bari mu Rwanda ibyo turaza kubigarukaho nk'uko bamwe muri opposition bari babitaka kandi twari twaragiye tunabibabwira ntibabyumve tugarutse rero kuri iyo mvugo nyandagazi nayo iranga FPR DMI ariko umuntu yanasangaga muri MNDCD gusa uyu munsi turavuga FPR DMI tugarutse rero kuri iyo mvugo nyandagazi yarangaga izo za MNDCD ariko ikaba rwose ku buryo butangaje inaranga FPR DMI mwene wayo wa MNDCD iyo mvugo rero nubwo Didas yavuze ati birakabije ntago byari ngombwa nko kuvuga ati ntimukwiye kubivuga Jean Paul turayishimiye atapfunye indimi aramusubiza ati rwose ati nshima ko yuzanye ukavuga icyo utekereza atari ko natwe rero icyo dutekereza ni ibyo ngibyo mu by'ukuri batunguwe nyine niyo romarike ya Didas Gasana ubundi romarike ahita twari dusanzwe twitanga kandi Didas Gasana ni umuntu nk'uko ubizi ubegere cyane wegereye shebuja wabo uriya wahoze ategeka DMI bityo rero byabakoze ahantu kanini n'umuntu w'umukontributeur ufasha cyane kuri radio ku buryo byarabagoye gusubiza witwa Ali Abdul Karim ati rwose ati first family ati ngo kubona Nyiramungi igira role model kandi yari umuntu udashobotse mu bwana bwe na nyuma ngo kandi ngo ngo kubona besha ngo kubona besha Jonathan ngo yanditse ngo kuri website ya presidence ngo ko ngo yari mu badamu bafashaga bagenzi babo mu gihe cy'urugamba mu organization baje kuvuga nyuma kuko yitwaga bene ishyaka ngo organization ubundi ikaba ngo yarayoborwaga na Christine Rusagara uriya mudamu uherutse kwitaba Imana muheruko ridashira wa General Rusagara ngundi ni wabiyoboraga nyine ngo afasha abadamu nyine babantu bari ku rugamba ngo ariko rero ngo ibyo bintu ngo yarabyihaye ngo barabyigabije ngo barabeshya ibyo nibyo basanzwe bigabiza ibintu ariko sinabo nyine ni ingeso ya benshi baharimo nabo muri opposition ati ko rero madamu First Lady ngo akora n'ibintu ngo byo guteranya imiryango aha batanze urugero rw'umuryango wa General Karenzi Karacyuriye bamaze kuhayiza kwishyira mu kiruhuko cy'izabukuru na nuwa Nyamvumba General Nyamvumba uriya nyine w'umuyobozi mugaba mukuru w'ingabo bavuga ngo bashatse guteranya imiryango yabo bavuga ngo umugore wa Nyamvumba ajye gusamba na Karenzi ngo kandi bamubeshyira ngo ari ku bushake nyine kubera ingeso mbi ya DMI biturutse kuri bariya ba Jacques Nziza nawe woherejwe ngo muzabukuru tuzabibara tubibonye ibyo byose rero ngo ni ibyo ngo banenga Nyiramongi n'umugabo we gusa rero Jonathan ni banengitirura nabo none se kubibanenga warangiza nawe ugakora nk'ibyabo ukandagaza noneho ngo nawe wandagaza abandi urumva ariyo solution urumva ari cyo gisubizo cy'abantu nyine bashaka kugorora ibigoramye arakuvuga rero ari Abdukarim ngo hagomba kubaho integrity mu bayobozi ntibagomba kubeshya na pima kina bakajyamo ngo we rwose ngo arasanga ngo kimwe na bagenzi bati ibihe bidasanzwe kuko ibihe bidasanzwe bagomba gusebanya kubera ngo ibihe bidasanzwe ntibisanzwe bagomba gusebanya wawuze uvuga we mukanya uti ibi ni bisanzwe cyane kuko harimo ibyo abo bose bijeje abanyarwanda bakaba bariho bajijisha ahubwo bavuga amagambo menshi cyane ameze mbese nk'ariye kwa Kagame ngo ibihe bidasanzwe rero ngo bagomba gusebanya avuga ngo waza no gutanga urugero rusekeje ngo Paul Kagame ngo yanavuze iby'ubwami nyine ngo kera ngo ku bwami ngo byari byiza nabyo ni ikindi kibazo tuzagenda tureba harimo abakigarutseho muri ibiganiro byabo ariko ngo tugarutse ku bwami ngo umwami ngo bamutoranyirizaga umugeni ngo babanje kwambikwa ubusa uwo mugeni iyo ni example yatanzwe na Pimake Musonye kandagize gato none ngo abiru bakamwambika ubusa ngo ngo ubugaburi buri ngo ibyo byarabaye ngo kuri gicanda ngo abiru bamwambika ubusa ndetse ngo aza kugira amasoni ararira ngo yari yanajyanye na nyina wa Kagame ngo nawe wari mwiza ngo ariko ngo gicandaza kuba ariwe ugira amasoni ararira ngo bamutoranyizamo ngo nicyo ngo uretse ngo kutagira inkovu ngo babonye ko agira n'amasoni urumva ibyo bintu sinzi niba ari abiru nabo bari bahari ubwo rero bakavuga ngo kubera ko ngo umwami kazi gicanda nawe yambaye ubusa nyine kugira ngo bamurebe ikimero noneho barebe ko abereye umwami ngo na Nyiramongi agomba kwambikwa ubusa ngo abanyarwanda bagomba ngo kumenya ubusa bwa Nyiramongi ngo kandi ngo ture mu Yesombo nibyo uwo mugabo upima akivuga ikibazo rero Jean Paul Turayishimye na Ali Abdulkarim na Pima Cyongo baba arabiru b'abanyarwanda bagomba kurebera ubusa Nyiramongi bikamara iki abanyarwanda Jonathan cyo bintu cyo simbyumva cyo se ntago mbyumva ntago mbyumva
urakoze Joseph mwari ngo ibi bibisekwa nk'ibyiza nta mu byukuri birababaje ntabwo ubundi radio itahuka
sije
twayishyizeho dushaka kugira ngo yigisha amabi ya leta ya Kagame yigisha ukuri ku byabaye ku banyarwanda igaragaze umurongo wafasha abanyarwanda mu kwiyunga kuva mu macakubiri yaranze abanyarwanda no gushaka uburyo abanyarwanda bashyira hamwe mu kurwanya amabi yose yagiye akorwa n'udutsiko twayoboye u Rwanda no gushaka uburyo twarwanya mu by'ukuri kariya gatsiko dukoresheje inzira zose zishoboka zirimo ukuri ko kubanza kunga abanyarwanda none rero yibereye mu by'ukuri mu macakubiri mu minsi ishize twagaragaje uburyo bahaye urubuga abantu bo muri MRNDCDR uhakana ko jenoside yakorewe abatutsi itabayeho ahubwo yakozwe na FPR mu buryo bwo kuyobya uburari ugasanga abo bantu barimo barazana amacakubiri nanone kuri radio ugasanga ibivugirwa kuri iyo radio ubu ngubu biteye ubwoba ari agahomamunwa aho noneho habamo no guhakana amateka y'ibyabaye ugasanga ahubwo batandukira nk'aho bavuze nko kuri ibyo bintu byari bimaze iminsi binengwa n'abantu no kuri radio zitandukanye tukabanenga aho kugira ngo banagorore ibyo biba byaragoramye bakongeramo ibindi bibi byo kuyobya uburari bwo kuvuga ubusambanyi bwa nyiramongi cyangwa ubusambanyi ibyo ni ibintu mu by'ukuri byo kuyobya uburari mu nshingano cyangwa se mu byo baba baragiye babeshya abanyarwanda batagishoboye gukora harimo n'ibyo bakagombye kuvuga by'abantu babo bagiye banashimutwa batajya bavuga ibyabo harimo n'abagiye bijyana bataha abari abasirikare kandi bitwaga ko aribo bari no mu butumwa bw'ibyo bashobora kuzakora bakaba ubungubu bararangije misiyo zabo barasubiye i Kigali ibyo rero ahubwo nibyo bakagombye kuba banaganira banavuga bati twaribeshye byibuze bakagaragaza mu by'ukuri ko opozisiyo ikwiye kwitonda cyane kuko abenshi mu bari abasirikare PA ubungubu bamaze igihe bakorera muri opozisiyo kandi bakorana na FPR DMI bayikorera mu by'ukuri byagiye bigaragara bamwe rero bamaze gusubira i Kigali abandi n'abejo bazaba bari mu nzira basubira i Kigali cyangwa se DMI nyine iracyabakoresha nk'uko twagiye tugaragaza ibya ba majoro micombero n'abandi uko bagiye bakorera muri opozisiyo kandi ari abakozi ba DMI aba rero harimo n'undi sinzi nabonye Joseph Weda uraza no kubidusomera
Jonathan reka rwose reka nze mbikora ahubwo rugeze neza kugera kuri iyo ngingo nyuma y'iburirwa ry'irengero byitwa ishimutwa cyangwa se kujyana cyangwa se gusubira mu gihugu nyuma yo kurangiza akazi yari arimo Emmanuel Nkubana Major Emmanuel Nkubana aho hari mu kwezi mu mpera z'ukwa cyenda mu ntangiriro z'ukwa cumi umwaka ushize nuko kwagiye gushira umwaka yaburirengere ko ntujya wumva abo ngabo birirwa nyine mu byo kwa nyiramongi n'icyose bavuga bati muduhe umuntu wacu Major Emmanuel Nkubana mwashimuse kuba batinya kubivuga rero nabyo ubwabyo hari icyo bisobanura indi nkuru rero y'ejo bundi ibyo bya Emmanuel Nkubana Major Emmanuel Nkubana twarayivuze hagiye gushira umwaka ariko wumva ukuntu birinda kumuvuga nk'uko ari bikomeje mu kanya ariko indi nkuru iriho ivuga ubu ngubu ni iy'uwitwa y'umukapiteni witwa Apollo witwa muyihangane gatoya harimo ikibazo kapiteni witwa Apollo Rubagumya kapiteni witwa Apollo Rubagumya harimo iyo ndirimbo yajemo reka mbe nyijimije gatoya ni ikibazo kuko nari ngiye kujya ku rubuga rw'ayo nkuru yanditse urubuga rwa The Rwandan reka mbivuge mu magambo makeya kapiteni Apollo Rubagumya ngo yari muri Afurika y'Epfo akorana na opposition ya RNC noneho ngo baza kumushukashuka niko iyo nkuru ivuga baza kumushukashuka noneho arataha ajya mu Rwanda ageze mu Rwanda rero bavuga ko ngo yaba akorerwa ngo yaranapfuye atagifite ubuzima ngo yarakorewe ibikorwa by'iyicarubozo bityo bakamuvanamo amagambo bakamuvanamo nyine amabanga ya RNC uko yakoranaga na bakayumva ngo muri Afurika y'Epfo none ngo bikaba ngo ariyo ntandaro yo gufunga bariya bakoloneli amaze iminsi bavuga nawe umuryango kwa Karegeya nka kuya nyine ya Karegeya yabivuze niko ni ku iyo nkuru ivuga ni inkuru yasohotse ejo ndi ku itariki ya 28 rwose hashize iminsi ibiri gusa isohotse bitatu iyo nkuru yasohotse kuri The Rwandan uwo kapiteni rero Apollo Rubagumya wakoranaga na RNC noneho ngo akaza ku kwemera gutaha ngo bamushutse noneho ngo yagera ngo akaba ngo yarakorewe yica rubozo ngo ashobora kuba yaranapfuye iyo nkuru niri bivugwa Jonathan ibyo bikabije inyuma ya majoro Emmanuel Nkubana nk'uko wari ubivuze mu kanya abantu badasiba gutaha mu by'ukuri umuntu akibaza atese ati kare kose ati barabashutse koko cyangwa bari ku kazi bakaba barangije akazi batashye ibyo bintu rero twagiye tubivuga nk'uko wabikomejeho twagiye tubivuga tuvuga yuko opposition nawe nabivuze cyane opposition infiltrate bikomeye za preuve nizo ngizo ngibyo byagombye kuganirwaho kuko habaho gufunga imiryango habaho gufunga imiryango bityo ibyo dukora bikagira imbaraga ntiduhore tuvomera mu kiva ikindi cyo Jonathan umuntu yakwibutsa inshuti zoroze twumva uribuka wa Jean Paul Turayishimye bandika ngo nitwe turi mu nzira tujye Kigali none se ku mwaka wari narenze iyo nzira tugenze ubuhe buryo bwo kugenda n'ubwato bwari kuba bwaragezeyo n'ubu ngubu bugenda bw'abagashya n'ubwo bwari kuba bwaragezeyo nyuma y'umwaka Jonathan n'abagenzi amaguru isi barayizenguruka ngo twe ngo twitandukanya na RNCDM bavuze ngo turi mu nzira tujye Kigali bagiye basobanura ahubwo abantu kuva kera kose bari muri RNC tuvuga ko bamwe bakora DMI basobanuye ukuntu byagenze n'ukuntu ahubwo nabo tubabaze tuti muzagenda ryari ko namwe kuko gusenya nk'uko bashenye nabyo ubwabyo umuntu yabyibaza Jonathan Jean muri ryaho
urakoze Joseph ugize neza kuzana iyo nkuru ndagira ngo mbwire abadukurikiye ko ibi byo kwibeshya ngo umuntu baramushukashutse ngo arataha ibyo ngibyo ni ikinyoma rwose cyambaye ubusa wenda ku musivile bashobora kumushukashuka ariko ku musirikare nka majoro cyangwa kapiteni kugira ngo wari umusirikare wa FPR wari umusirikare uzi ukuntu DMI yoparati ngo baragushukashutse ngo usubiye I Kigali ibyo ntabwo bibaho ibyo rwose ni ikinyoma cyambaye ubusa ntabwo bibaho ahubwo baba barangije misiyo bari bafite babona ko ntacyo bagikeneye kubakoresha hanze cyangwa se ko bamaze kumenyekana ko bakorera DMI bagahitamo kubabwira ngo bagaruke aha ni ibimenyetso dufite ni byinshi twagiye tubivuga inshuro nyinshi twerekana uburyo aba basirikare abenshi bakorera DMI ubu rero ni ukuvuga ngo ibyo twagiye tuvuga bitaga ko ari ikinyoma birimo biragenda bigaragara ari naho natangiye mvuga ngo abantu bitwa ko bari muri opposition bakwiye gufungura amaso bagatega amatwi bakareba mu by'ukuri ko ibyo twagiye tuvuga ari ukuri kuzima aha rero abanyarwanda bakwiye kwitonda cyane mu mikoranire ikindi bakwiye kwitondera nuko DMI yamaze kwinjira neza kandi ikinjira mu moko yose y'abanyarwanda abahutu abatutsi ikaba ifitemo ibice ikoresha nk'uko twatangiye tubivuga cyangwa se nk'uko tumaze n'iminsi tubivuga abo bantu rero ni ngombwa ko tubavuga kugira ngo opposition yo kuguma kwibeshya yibwira ngo abantu bari kumwe kuko ejo bazaba hano uburozi cyangwa babakore n'ibindi bikorwa bibi DMA imenyereye gukora cyane cyane gukora mu bayirwanya abantu bakwiye guhaguruka bakamenya ukuri kwiri kinamico ryagiye rikoreshwa na DMA no mu kubeshya opposition abantu bakibwira ko abo bantu bari kumwe kandi ari abakozi ba FPR DMI.
Iyo article ndayigezeho noneho na article yasohotse muri The Rwandan tariki ya 28 hashize iminsi 3 gusa. Inyito iragira iti Captain Apollo Rubagumya intandaro y'ifungwa yifungwa n'iyitwa ry'abantu benshi mu Rwanda. Barerekana ifoto ya yaba mwicanyi Lieutenant General Bingira Legend Kavangu Lieutenant General Bingira utarashoboye kurengera Captain Apollo Rubagumya we azashobora kwirengera igihe cye nikigera niko Legend iyo foto ya berekana ya General Bingira ivuga inkuru rero ngo yanditswe na Bene Baruhagare niba bivuga gutyo iragira iti iyo nkuru iragira iti amakuru agera kuri The Rwandan aravuga ko kuri ubu Captain Apollo Rubagumya yaba atakiri kuri iyi si ya Rurema. Ati irakomeza yiti nk'uko ayo makuru akomeza abivuga ngo Captain Apollo Rubagumya wari warahunze u Rwanda akajya muri Afrika y'Epfo mu myaka ishize ndetse bikaba bivugwa ko yari hafi y'abantu bakomeye mu ihuriro Nyarwanda RNC yaba yaratewe ibipindi ndetse akizezwa ibitangaza agataha mu Rwanda. Nyuma y'itaha rye kuri siyasa akakirirwa na Lieutenant General Fred Bingira ntabwo byateye kabiri kuko amakuru twabonye avuga ko yahise atabwa muri yombi atangira guhatwa ibibazo ndetse biherekejwe n'iyitwa rubozo ryatumye avuga amabanga menshi yari azi ku bintu bitandukanye ndetse bivugwa ko n'abamubazaga bamutamitse cyangwa se bakamwitirira amakuru amwe ajyanye n'abo bashakaga kwikiza ibyo bikaba byararangijwe no kumwambura ubuzima. Amakuru dufite tugikoreye iperereza avuga ku itaha ry'uwo Kapiteni Apollo Rubagumya riri muri bimwe mu byatumye abasirikare bakuru ndetse n'abasivile bo mu muryango wa nyakwigendera Colonel Patrick Karegeya batabwa muri yombi mu minsi ishize nk'uko umufasha wa Colonel Karegeya ari we Leah Karegeya yabitangarije BBC gahuza miryango mu minsi ishize. Ariko hari n'andi makuru avuga ko impundura yo gufunga abasirikare bakuru n'abandi kimwe mu byariteye ari ibyasanzwe mu itumanaho rya WhatsApp rya murumuna wa Leah Karegeya witwa Goretti Kabuto akaba umufasha wa Colonel Kalimba ubu bombi bakaba bafunze. Ntabwo ari Captain Apollo Rubagumya wenyine ushobora kuba wari kuko n'umupolisi witwa Mutsinzi nawe uri mu bafashwe bikekwa ko nawe yaba atakiri mu mwuka. Jonathan rero wavuze uti nta musirikare wakoze muri APR ushobora gushukwa nk'ibyo ngibyo bavuga nagira ngo mu munota nk'umwe gusa wongere usoze utsindagiye iyo nkuru uvuga uti nta ushukwa mu by'ukuri nta uyobewe APR yarayikozemo ari mu rwego nk'urwo rwa Captain Apollo Rubagumya. Iri jambo ryawe Jonathan.
No, Joseph ntabwo ari gutsindagira gusa cyangwa ngo mvuge nuko iki gisirikare ndakizi nakibayemo nzi uko operating nzi system ya DMI ukuntu ikora kugira ngo rero abantu bavuge ngo umusirikare bamushukashutse uri ku rwego rwa kapiteni sinibaza n'uri ku rwego rwo hasi uzi neza iriya sisiteme ko hari ushobora kumushuka ngo na fata inzira agende kuko abazi ikizakurikira nyuma yo kugerayo ko ari ugutamba ubuzima bwe. Ikindi gusa nagarukaho nyine n'iyo mikorere ya DMI ko isimbukira ku miryango isimbukira ku bafitanye isano n'abari muri opposition hanze bikaba ibyo ngibyo ari ibisanzwe kuri DMI no kuri Kagame mu mikorere ye kuko imikorere ye igisubizo ku bandi ni ukubica nta kindi gisubizo kijya kiboneka kuri we uretse kwica. Aha rero mu by'ukuri bigaragara ni uko ubu kugeza ubu ntabwo bari banasuba aba bagenzi bacu bo kwitahuka nta nubwo bari banasobanura ku bijyanye n'iby'amajoro nkubana imibereho ye ishimutwa rye uko ryagenze ngo banabisobanurire abantu cyane cyane ko ari nawe wakoranaga hafi muri ibi binyoma bari bamaze igihe babeshya ko ngo bagiye gucyura Abanyarwanda ngo ari twebwe twari twarabujije urugamba. None ubu ngubu mu by'ukuri radiyo itahuka isigaye yarabaye radiyo y'ikinyoma yo kwigishirizaho amacakubiri, yo kwigishirizaho ubusambanyi, ukibaza
utanga inkuru nyandagazi,
ukibaza ese ni irihe tandukaniro rya DMI FPE na DMI yoparetingira muri RNC, ukibaza bitandukaniye he. Abantu bazasobanukirwa neza n'iyo mikorere ari uko bigenze bite kuba byonyine. Joseph mu bihe bishize uzi neza radio itahuka ibimaze iminsi bivugirwaho byo kuyobya amateka no gupfobya amateka ku bwicanyi bwagiye bukorerwa Abanyarwanda
rwose,
aho bamwe bitakuma bakavuga ngo nta batutsi bigeze bitwa 73, ndetse bikanavugwa n'abayobozi bakuru ba RNC. Ntihagire ababyamagana ngo bavuge bati ibi bintu n'agahomba munwa, bazi neza ayo mateka uko abatutsi bishwe. Bavugira bati 94 ndetse FPR na Kagame nibo bakoze jenoside ku batutsi. Ntibajya bagaragaza uruhare bamwe mu ntagondwa z'abahutu cyangwa se n'abari abasirikare muri FARC uruhare bagize muri jenoside yakorewe abatutsi. Ntibanatinyuka ngo banavuge byibuze n'uruhare rwa FPR cyangwa se APR bamwe mu basirikare bayo bakuru uko bakoze jenoside ku bahutu, ahubwo ugasanga bari mu bintu by'amacakubiri atazagira ahantu ageza mu by'ukuri opposition, ahubwo birushaho kugenda bisenya opposition. Njye rero nkaba mbaha inama kandi mbakebura ko abafite kuko umutima wo kurwanya kariya gatsiko ka Kagame na DMI bakwiye guhaguruka bakagenda bamagana ibi bintu byose, cyane cyane inshingano ikomeye opposition ifite niyo gushyira hamwe mu kubaka ukuri, mu kubaka urukundo rwo kwishyira mu mwanya w'undi, buri wese akumva ko ari mu mwanya w'undi, ibyaba kuri mugenzi we bidakwiye, ibyo atifuza ko bimubaho atakwifuza ko biba no ku wundi.
Jonathan, igihe kireho kiratujyana, twa programu isaha imwe gusa kiratujyanye, rero tuzabigaruka ku ngingo zimwe na zimwe, ariko twongere dushimire Didas Gasana kabone n'ubwo igikorwa yakoze ari icyo gutokora ifuku, ariko tumushimire. Hanyuma rero muri uko kwiyamamaza muri iryo kinamico rya Kagame, ntabwo ryambitse gusa ubusa abantu bamwe na bamwe nk'abo ngo batumaze kuvuga kuri ibintu by'inyandagazi nko gusebya umudamu mu buzima bwe bwa kera ataraba n'umunyapolitike, hari n'abandi bantu ngo bitwa ko ngo batari mu FP ariko mu by'ukuri bayihozemo kuva kera nk'abitwa Bamakuza, nabo bafashe rwose nabo bagaciye niko bavuga, baragenda bati Kagame nka kurya nyine muri animasiyo zo kugiye cya Byarimana, bati Kagame hoye Kagame rwose uzi yamamaze na nyuma 24 uburyo nkuru igezweho ya Makuza mwene Makuza nyine, reka ntange titre imwe muri za titre nyinshi cyane byanditsweho. Hari nk'iki kinyamakuru cyo mu Museke cyo ku itariki ya 29 n'ejo bundi igira iti Honorable Makuza yasabye Kagame ko na nyuma y'imyaka 7 yazakomeza kuyobora. ati Perezida Kagame yamusubije ko ngo bizasuzumwa igihe nikigera nk'uko nyine yakunze kugenda abeshya none nyuma gahindura n'itegeko nshinga murumva nyine ko bari babisezeranye mu by'ukuri umutwe wagiye uti mu gikorwa cyo kwiyamamaza no kwamamaza umukandida wa RPF inkotanye uyu munsi cyabereye Nyamasheke Perezida wa Sena Honorable Makuza Bernard wagarutse ku bigwi bya RPF n'ubutwari bwa Kagame Paul yamusabye ko natsindira kuyobora u Rwanda muri iyi manda y'imyaka irindwi iri imbere yazanakomeza nyuma yayo kuko Abanyarwanda batazatezuka kwifuza kuyoborwa nawe Jonathan rero uyu muntu yize droit no muntu ubundi wanagerageje kuba umumirita nyine mu bihe bya mbere bya municipalisme muri izi myaka ya za 90 ari muri MDR akaba ari umwana wa Makuza none akaba yabwira Kagame ati ba umwami uzayobora ubuziraherezo iri ni ishyano uvuga ngo warize ugakora ibyo ikindi cyo bari bageze aho muri cyangwa Nyamasheke bahahuye na Twagiramungu utaruhari baramwikoma ngo aranashaje bamutezana wa wundi nawe ngo ufite ipfunwe wa wundi bari bashima iki bari bamuriki nawe nuko yikoma Twagiramungu utaruhari mu by'ukuri igicucu cya Twagiramungu nakuye ni muri uko kwiyamamaza Kagame ari mu rubuga wenyine ariko yikanga n'abadahari bageze rero cyangugu nuko si ukwifata ku gahanga batuma abo bahutu ni ukuvuga Makuza Bernard na Bamporiki irinda ntiryibagiwe ni ukumwe ati arashaje Twagiramungu undi ati bose nyine babikoma Twagiramungu wese ko nawe namwumvise yabashubije tuzaba tubigaruka ibyo ari byose urabona ko aba bantu mu by'ukuri ni akaga Kagame we ni shitani nzima ariko itazakizwa n'andi mashitani nayo yahoze muri RPF DMI muri FPR DMI nk'uko tudahwema kubivuga iyo uko kwiyamamaza mu by'ukuri ni n'urwiyerurutso ariko abantu barurushaho kwiyambika ubusa muri uko kwiyambika ubusa rero hari nabo bagenzi bacu aho kugira ngo barebe neza amakosa yakozwe noneho akosorwe bityo opposition ibashe kuzakiza Abanyarwanda ariya mashitani bakajya mu bintu byo kuvuganyira mu nju ko yari ameze ngo yitwara agakiri umukobwa ibyo twamagana ikindi kero Jonathan ibinyamakuru byo hanze nabyo ntibyoroheye ntabwo twabonye turi bubone umwanya wo kubiganiraho byose ibinyamakuru ntibyoroheye Kagame hari ikinyamakuru cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika giherutse kumwandikamo cy'umugabo witwa Brian Klass yanditse rwose ibintu bikomeye ku ngoma ya Kagame no kuri Kagame ubwe nyine muri ibintu byose ariho yivurugutamo muri aya matora abeshya noneho rero intore ziramwikoma ku buryo nka mushiki wabo nyine yanditse kuri za Twitter nyine bitutse ngo ndambiwe cyane utuzungu n'utundi duke tutari utuzungu twirirwa twandika amateshwa kuri Afurika utuzungu iriho ndabwoko
ariko u Rwanda rwo rwabaye Afurika yose
u Rwanda rwabaye Afurika yose ariko bibaye utuzungu ese umwe ntabwo yabyanditse nk'umuzungu yabyanditse nk'umunyamakuru kuki ahita abona uruhu rwe urumva ryarunda koko ntabwo twemeye kurunda ubwoko no kubwa abazungu ngo tuvuge umuntu niba yanditse ari umwera tuvuge ngo tuzungu n'ibitutsi bivanze ubushize bw'isoni bwa mushiki wabo iyi nkuru nayo yasohotse ku itariki ya 29 izi Twitter n'icyo gihe nyine ngo ndambiwe cyane utuzungu n'utundi duke tutari utuzungu twirirwa twandika amateshwa kuri Afurika urumva rero
iyo ni DMI nyine
yego
anyway ntabwo twebwe reka tuzabigarukaho icy'ingenzi gusa ni uko Kagame ni n'umunyabwoba nk'aho wari uvuze nyine ko anikanga igicucu cya Twagiramungu
yageze cyangugu
si icyo gicucu gusa ahubwo ni uko azi neza ko Twagiramungu atajya yemera ayo manyanga cyangwa ayo mafuti yakorwa na DMI cyangwa na FPR avugira ku mugaragaro ibyo yemera ubwo rero nawe abamuteye ubwoba mu mutima we haba harimwo intugunda
atireka mutange mutuke
amwandagaze kugira ngo wenda mwicirize
yego
iyo ni imikorere nyine ya DMI abantu nyine bajye banakurikira banasubire bamenye mu by'ukuri iyo mikorere uko iteye.
Anzura Jonathan, Anzura tuzagaruka kuri iki kiganiro nyine kuri ibingirwamatora ariko atambitse ubusa gusa abantu kwa Kagame abwambitse mu by'ukuri n'abandi bijeje bitangaza abanyarwanda aho kugira ngo ahubwo bavuge bati mutubabarire twarabeshye ahubwo bakaba baje bayobya urari Jonathan Anzura.
Urakoze Joseph, reka nongere nanone ngushimire kandi abadukurikiye mbashimire. Ni byiza ko ukuri kugomba kujya hanze cyane cyane muri opposition bakamenya uko bakwiye kwitwara muri uru rugamba turwana n'abari ya mashitani ya DMI. Naba rero nshimiye abakunzi bacu badukurikiye kandi mbasaba ko mu by'ukuri barushaho gufungura amaso no kujya baduha inama mu mikoranire yacu kugira ngo tubashe kurangura neza ibikorwa dufite imbere yacu dufatanije mu kuri. Nkaba rero nasoza mbabwira ngo buri wese ajye yibuka kwishyira mu mwanya wundi mbere yo kugira icyo akora yumve ko akababaro ke nakundi bingana, ko ahubwo bakwiye kuzuzanya mu gushaka ibisubizo. Amahoro n'imigisha y'Imana kubadukurikiye mwese, mugire ijoro ryiza, abari ku manywa mugire umunsi mwiza. Murakoze.
Korera ndetse na irari iby'ubutegetsi kuva mu kwakira 90 gahugu kanjye gahugu keza ucura imiboro ucura umwijima rwandu hinduka sibaniro ry'ibisazi muri burende haguye benshi no ku mirenge hirya no hino nakahe gasozi niye mpinga hatumvikaniye urwa mu rw'imbunda zuba ry'amahoro zarasa ryahari ntambara 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 uragapfusha urakavuga ishyanga uragatsindwa nari ntuye Kigali nziza nahunze Kigali y'umuriro ngendi bokoboko na narora inyuma aburuhukiro nigeze mbona muri burende na karubanda y'amaswa muntu narayizinutswe kwica kwiba kugambanirana nyamara nzanye umuganda wo gusana amahoro naraye naraye ndose narose kandi nkabyizuze narose igihugu cy'ubwivugurure narose u Rwanda rw'ubworoherane zuba ry'amahoro watumurikiye Rwanda rwiza Rwanda nukarire nguhogore Rwanda rwiza rw'akanyarwanda Rwanda